Katugatani kana akachikuwa kebio kulonda akalazo wenye mivorwe wikore vitali vya abonto ebiye yole kila mkunonya kalulu okugenda mumaso kweto lole gwanga liyana binabize wo oluvanyuma lwa alipota eze yole kide mkunonya kalulu na kwa rogulo nga polisi ya kubiwa muko gubala gala na amasasi mubawagi zube chumi na cha National Unity Platform Robert Chagulanyi Sentamu ASMBO kuntewe ukule mbeze we gwanga kwa kadi ya nopo mwebadano nya kalulu mo district ye mkono mukwagira kuna radio budu radio yo omuntu wabulijjo sentebe wakachiko kebyo kulondo omulamuzi Simon byabakama ategeezezza nti abesimbyewo nga kwotadde n'ebitongole eby'ebyokwerinda bateekeddwa okugoberera amateeka agateekebwawo okulaba nga okunoonya akalulu kutambula bulungi
jagala bannayuganda bakube ttoki ku bintu ebigenda bibaawo endugiriro what is the cause biva ku ki naye kyo omuntu akiteekako essira biva ku ki singa omuntu avaayo n'agoberera ebiragiro by'amateeka ebyo twafulumya nga na nominations sezinabeerawo twategeeza abantu nti mwena bakandidetisi abanaasunsulwamu mugoberere ebiragiro oba amateeka oba biki ebitunaba tulambise ebirina okugobererwa njagala abantu bateeka essira ku kiki ekireetereza ebintu bino ebitugenze si wonna nno mubira bye mubitu byonna byegwanga tuyinza abantu bangi nga bawogera ku bintu ebyo kakiiko kasirise naye teri akoonye ku kintu naye kiva ku ki
omulamuzi Simon byabakama ategeezezza nti bagenda kufuna ensisinkano n'ebitongole by'ebyokwerinda nga kwotadde n'abantu baabo abeesimbyewo okulaba nga boogerezeganya ku nsonga ez'enjawulo era wano w'asinzidde n'ategeeza nti singa omuntu eyeesimbyewo aba agoberedde amateeka abatateekeddwa kutaataaganyizibwa
kandidati bw'aba agenda mu mwanya oba kifo kiyategeeza bwa sinzira ku kampeyini purogulaamu ye nga ye yalambikibwa nga ye baakiriziganya nti ngenda ekitundu bwekiti ng'atambulira mu mateeka teri kinsonga yonawaki agaanibwa okutuuka mu kifo ekyo teri bw'aba ng'atambulira mu mateeka buli kyakola bw'aba ng'agondera mateeka oba agoberera biki ebitwagamba birina okugobererwa mu kampeyini kiri muntu yenna asaana oba kirigwo omugaana okutuukayo okitegeeza naye wabaawo enkola yonna bw'obanga oyagala okutuukiriza ekintu ekyo naye engeri gy'okitambuzaamu nga togondera mateeka awo obuzibu obuva ssebo
wabula omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform Joe Ssenyonyi Basekeezi ategeezezza nti bakyalemereddwa okutegeera ekiruubirirwa kya poliisi ya Uganda n'ategeeza nti bose baakuva ku mulamwa baakugenda mu maaso n'okuwenja akalulu era baakugenda mu maaso n'okubiriza abawagizi baabwe okukuuma emirembe mu kunoonya akalulu okugenda mu maaso
twaleeyo mu kibira ne basalako maaso n'emabega nga baagala okuyuula abantu baffe era ekirungi pulezidenti waffe n'ava mu mmotoka n'aga akaakati wano kamera zezijja okukola ne batyamukko so bino byonna babikola mu bumenyi bw'amateeka bamanyi kye bakola kikyamu naye nga bo bagamba nti atukole ekisoboka abantu bano tubanafuyeemukko tukendeeze ka sipiidi n'obuwagizi balina kye batamanyi nti bino bye bakola byongera kakasa ekyo kye tugamba nti bannaye wabeerewo enkyukakyuka kubanga obukulembeze bwe tulina tebuwa bantu babulijjo kitiibwa kye tugenda kulemezaamu kubanga kye tukola kiri mu mateeka.